Sanibona bafundi nabalaleli bombele igama lami nguSilindile Khanyile. Siyanamukela futhi ngosini yethu lapho sidingida khona umthetho kungolwesibili umhla ka-3 June. Nenyanga yedlule saqala ukubheka umthetho lawula ukuqasha nokuqashwa kwezisebenzi eNingizimu Afrika. Kanti namhlanje siyayiqhuba leyo ngxoxo njengoba sibheka kabanzi omunye umthetho esisekelo salokhu, i-Basic Conditions of Employment Act. Kanti-ke ukhona ungodwethu womthetho. Mnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela siyakwamukela kuMbele.
Ngokubingelela bese ngibingelela kakhulu ababukeli nabalaleli boMbele.
Mnumzane Zikalala, i-Basic Conditions of Employment Act iyingxenye yomthetho omkhulu owengamele ukuqasha nokuqashwa kwezisebenzi, i-Labor Act. Singasho yini ukuthi lona yiwona mthetho oyisisekelo sakho konke lo?
Uqinisile impela uma ngabe ubeka kanjalo. Masihlehle kancane futhi sokhumbula ukuthi siqala lapha kumthethosisekelo wethu. La usho khona ukuthi uma kuthiwa abasebenzi bakhona kufanele basebenze ngendlela ezoba nokulungiswa ingabi khona into esiyibiza ukuthi slavery noma ukuhlukunyezwa kwabasebenzi. Kwabese from leyo provision ye-constitution kwazalwa i-Labor Relations Act. Ethema isikhona kwabonakala ukuthi ngendlela ekuningi ngayo okwenzakalayo kuyona. Noma izinto abafuna ukuthi kuyigade kukhona abasebenzi ngeke baze bahlukumezeke. Akuyi kube khona eminye imithetho ezoba khona la ezosupporta konke okuphathelene nabasebenzi nokusebenza kwayo. Le Basic Conditions of Employment Act ibisingena khona. Yona singathi mhlawumbe uma siyi-categorize sithi yona ingena ukuthi employment contract yakho isivumelwano sakho phakathi kwakho nomqashi kumele sibe nani, kumele nivumelane ngani, yeziphi izinto ekufanele ngabe ngiyayibeka kwasekuqaleni ukwenzela ukuthi kungabi khona umuntu ozodideka ukuthi mina kwakufanele ngisebenzele ngasiphi isikhathi, ngiphume nini ilantshi yami, ngiyithathe nini. So ibhekele lokho-ke basic conditions of employment, lisho negama ama-conditions a-basic afanele abe khona uma kuthiwa umuntu uqashile.
Usuke wayithinta kancane mnumzane uZikalala eminye yale mbandela, mhlawumbe iyiphi eminye ekhona okusuke kuyayidingeka ukuthi iqikelelo ukuthi uma ngabe umqashi nomqashwa bevumelana imibandela ehlonishwayo le.
Okuyibona ube ubaluleke kakhulu iloko kusho ukuthi umuntu ngena ophuma ngasikhathisini. Kubalekwelani? Kungabi khona umuntu ozosebenza for 7 days a week angaphumuli, so i-leave ayikho. So izinto ezifana njenge-leave zibe seziyangena-ke. Asiyihlukaniseki i-leave, kuzoba khona le annual leave umuntu athi hayi ngisayophumula nje ekhaya. Kube khona i-sick leave ukuthi uma ugula kwenzakalani. Kube khona i-leave ozoyithola uma kuthiwa umuntu uyafunda, depending ukuthi nivumelane ngani, lebizwa ukuthi study leave, maternity leave iyangena, ne-paternity leave futhi nayo iyangena. So izona zonke izinto lezi isuke zizogovernishwa ile Basic Conditions of Employment Act. Ingagcini lapho. Besizosho ukuthi i-overtime uma ngiyisebenza izongihoyela malini kanjani, iyakuthinta naloko ukuthi cha i-overtime noma ey'nsukwini lakho fanele ngabantu ukuthi baphumulile, ngibala kakhulu isonto nama-public holidays, ama-holiday. Then bese iyasho-ke ngokucacile ukuthi imali lapho uma kuthiwa uyasebenza iyakhuphuka. Singagcini lapho. Izongena nokuthi ama-breaks uma kuthiwa siyawathatha, siwathatha nini uma kuthiwa ngiyaphumula. Yiphi lunch yami, i-tea break yami ngiyithatha nini kanjani, yini into engikwazi ukuthi ngiyenze lapho. Kodwa okunye kwenzayo-ke le Basic Conditions of Employment Act ibisiyivulela esekutheni nakubekho lento esibiza ukuthi ama-sectors. So uzothola ukuthi abantu abasebenza komasipala, for example, baneyabo i-bargaining council ekwazi ukuthi baye kuyona, abakwazi ukuthi bayinegotiate. Abantu abasebenza mhlawumbe kololiwe nakhona baneyabo i-bargaining council ekwazi ukuthi bayicontrolele. Kodwa konke umsuka wakhona usuke uqale lapha kula Basic Conditions. Into osuke itshenwa umqashi neisuke itshenwa umsebenzi kuthiwa kumqashi. Konke okwenzayo kwi-contract yakho ozoyisayina phakathi komuntu omqashile kufanele ibe nalezinto ezibasic when it comes to i-leave, i-overtime, when it comes to ukungena nokuphuma emsebenzini, when it comes to ama-employment contract, when it comes ukuthi uma kuthiwa umuntu uthatha i-break uzoyithatha nini kanjani. Yileyo-ke le Basic Conditions of Employment Act okuyiyona eba umhlahlandela ukuthi kufanele kube khonani lapha kuleya contract yami nomqashi.
Laleli kukukhumbuza nje sixoxa nomnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Kanti namhlanje sibheka kabanzi eminye yemithetho elawula ukuqasha nokuqasha kwezisebenzi eNingizimu Afrika, i-Basic Conditions of Employment Act. Mnumzane Zikalala, imvamisa le mthetho kuyaye kubhekwe kakhulu okusuke kufanele kwenziwe umqashi. Yimiphi imibandela izisebenzi ezibekelwe yona?
La ukhuluma nge-topic ebaluleke kakhulu. Noma ngiqale kanje, kubalulekile ukuhlonipha umsebenzi ngoba utholakali kalula. So kufanele bese uyayi-checka nawe sekutheni mina njengomsebenzi ngabe ngiyayigcina yini imibandela yami engisivumelene ngayo. Makuthiwa emsebenzini ngingena ngo-8 ngifika ngawo yini lo 8. Makuthiwa emsebenzini kufanele ngifake ileave kusanesikhathi ngiyakwenza yini lokho. Mangabe khona izinto ezine-performance noma ukusebenza kwakho ukuthi ukhandla ngakanani, ngiyabheka yini lokho noma ngisuke sengigade nje ukuthi hayi makuthiwa kuphela inyanga mina sengiyikhona. Even nesikhathi osuke uzophuma ngaso futhi nakhona siba khona kwenzela ukuthi ungabe kusho ukuthi makuthiwa uphuma ngo-4 ukuthi nje mazithi 3:45 noma 3:55 usesemnyango uselinde nesikhwama ukuthi yena makuthiwa kuthiwa u-4 uyashaya usiyakwazi ukuthi aphume. So yona imigomo nemibandela esuke izoba khona-ke le. Yona-ke phela le esuke izosetshenziswa uma suthathwa usufakelwa i-disciplinary hearing ngaphakathi noma mhlawumbe usuke i-CCMA ngoba kuzobuzwa kuthiwa ngoba basic conditions sathi wena emsebenzini ehlala ngesikhathi esuke uthiwa ngesikhathi esuke uthiwa awukwenzi lokho. Sathi wena ngoba usuhlala isikhathi eside ungekho kodwa uyasiyabona ukuthi uhlala ulove i-leave ungayifaki noma usuyifakele ufike nesizathu esuke singaphatheki. So ikona konke lokho okusekufanele kwenza umqashi ukuthi hlonipha umsebenzi ngale ndlela okuyiyona. Nansi enyinto, musukuasuma esekutheni uyazi ukuthi izinto zisebenza kanjani emsebenzini, icele leyo contract yakho ukuthi ngicela unginikeze i-contract yakho ngoba ngifuna ukwazi ukuthi kufanele ngenzeni ngingenzeni ini. Makuwukuthi unikeza ama-instructions on a daily basis noma on a regular basis, ngicela sihlale phansi ngibone ukuthi ngama-instructions ngiyawu-understand yini, khona ngiye kuze ngiyithole nginenkinga ne-performance yami noma indlela efanele ngabe ngiyiphatha ngayo. Yizona-ke izinto lezi ekufanele wena njengomsebenzi wenze sure ukuthi uyayilandelele ngoba awufuni utholakala usenkingeni noma utholakala sengathi ukhona ukuphulile kuleya contract yakho ongenza ulahlekelwe umsebenzi.
Kungenzekala lapho siphetha nje, kungenzeka yini ukuthi umqashi kukhona yini la engasho khona ukuthi uyawuhlonipha lo mthetho uma kukhona imibandela angayigcini nanoma ngabe kusuke kuyisithi sizathu esidala ukuthi kube khona imibandela ayithola engasayihloniphi ngokwalo mthetho we-basic conditions of employment.
Umthetho awushintshi, kuzofanele ube ngale ndlela okuyiyona ngaphandle abantu bakuthiwa bavumelele. Sike sibona ngey'khathi ey'ningi mhlawumbe uthole ukuthi abaqashi bazongena emzimeni ngokuphatha amabhizinisi noma mhlawumbe ekuphatheni kwey'mali isimo somnotho singabi right. Ogcina-ke okunye sebehlukumezeka noma sebehlukumeza bona abasebenzi. So kubalulekile nawe njengosomabhizinisi uhlale phansi bese uyayenza le projection yakho ukuthi eyi kungabe kuno-3 months olandelayo sizokwenza kanjani. Ngizokwazi yini ukubakhokhela abantu ngaba ama-conditions engibasebenzisa ngaphansi kwabo ba-right yini. If ngibona sengiyahluleka, hhayi asivaleni, ngibatshele nabo ukuthi hayi sekukhona ukungasahambi kahle la, noma ngibatshele ukuthi sisenkingeni ukuze siphume kule nkinga esibhekane nayo. Uzofanele silungiselana nalani nami yini khona sokwazi ukuthi siyilungise kahle zonke izinto zethu. Akekho umuntu ofuna ukutholakala engenawo umsebenzi noma ofuna ukuyithola engenawo umsebenzi. Akekho usomabhizinisi onesifiso futhi sokuthi ibhizinisi lakhe liwe. Yiyo kubalulekile ukuthi ukuhlala phansi kuxoxiswane kusuke kukhona akwenzeke ngaso sonke isikhathi. Kodwa kungarojwana kuyona yonke le nto osuke kukhulunywa ngasi-understandane ukuthi nako la sikhona inkinga esibhekane nayo ile naye la sohamba khona ukuze sikwazi ukuthi siyi-navigate kahle. Otherwise i-Department of Labour noma in employment basuke bekhona bezofika bezokwenza ama-checks up. Babangathi-ke uma sebefika wena wukho esade ne-right lezomthetho. Kodwa konke koniwa kulungiswa ngomlomo noplana futhi lapho kusuke khona ukuthi akube khona. Uma senze njalo ngiyacabanga ukuthi i-relationship phakathi komqashi nomsebenzi kahamba kahle.
Lungizenzekalala njenganjalo, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Ubonga mina kakhulu nibe nosuku oluhle.
Lowo bekungumnumzane uMpumelelo Vikalala weZikalala Academy. Siyabonga.